radio FI di America e di Washington DC che ho detto di andare un anno di cammino a Gastaro Capolanda o in Alpamo di Sanga che ha detto che qua capite sgonna di fanno di scrivere.
Thank you. cyangwa ubufaransa nzi ko nshobora kunabanza kugira ibyo mpanga bishobora kuba kujya isaranga ashaka rwose ko umuryango yanjye ntibikorwa cyane ntabwo nshaka gufasha abana umuryango wanjye ndabona ibyo ngibyo ntibimufasha
Nous allons procéder, madame. La voix de l'Amérique à votre agenda de CGG, d'ici l'Amérique, pour tout le Tiganiro, au coup de la prochaine commune de Tiangoya. Thank you. no kuba ari wowe usigaye kuti tutambuye ngo twishimane ukomeje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wuhariye iyo navuganaga na Evelina wumvaga cyane yo kuba yabona mama we ndetse arambwiraga ati ntabwo nshaka gufata undi muryango wanjye ariko nanone ndumva ari nk'aho hari ibyiritse amagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi we kuyitabye imana mu gihe cyose yari akishaka ariko yari ataraza hano ku ijwi rya Amerika tukwibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona ubwami kubera kubamo itandukanye nawe akiri mutoya tugire uwo mubyeyi wowe yarakuze aragukunda aragushyingira yari
mutoya
Thank you. ukomeje mu dipot ukandi kandi kumwe cyane cyo kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo ndabona bishimye bavuga bafite ubonye
marihe nawe kandi ntacyo ndakuriha imana izakuriha urakoze cyane bivuze ijwi rya amerika urakoze cyane imana ibe nawe ibafashe pace mese la famiglia d'arte.
Oh, urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagati aho ukomeze ufite ibyishimo
urakoze cyane
agasaro kaburaga mutambele nevelinde shipe numwe mu banda b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cyagikolonize abana bavukaga ku banyarwandakazi base ari abazungu bavukaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se Bufaransa mu bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi ababyeyi babo babaindwanda babahekaga bakikubyara umwe mu bafashije madamu Melene Belinde Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Nkunda nawe ntumeke isoko cye igitari cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Metis Board riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Bwana Venuste, ntabwo nabashyira ku basokoro batwita rota. Murakoze cyane kongera kumwakira.
Uri umuntu mwiza, biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga TV y'Amerika. Icyo wifuje kitashobotse ku muryango wa Evelyn Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uruhari ndagira ngo kubumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya ntibaze imaze gutungurwa uko umeze n'ukubakiriye iriya
inkuru nayakiriye ni ibitangaza mbega hamwe abantu bajya bavuga ati umupeshe igitangaza uri umubyeyi njyewe nkiri tukigewe n'abagenzi banjye tukifungura ino asosiyasiyo hashize nk'imyaka ibiri nk'amezi gusa ashize nk'amezi atanu bambwiye bati hari abantu bavuga isave bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose nta benshi ntabwo baba bazi ababyeyi babo abenshi ntibaba bazi aho bava iyo nkuru rero rwose yamaze ku mutima kuva nkiri mutoya iwacu butari na mama yarabimbwira akambwira ati hari bene abantu bagiye kukiya tumenye iwabo dore kanaka abana bereze amaso yaheze ku kirenge abana bari bagiye bataruka ubwo rero nyine tugifungura ino asosiyasiyo twarana byatse rwose burya baravuga ngo icyo wifuje kiraba nenda hatya twe twarabyanditse tukikomboza ndabuka mbasa tuvuga tuti over to menode de sera valeur kite kumvaga kubwanjye hari n'abazifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi tutabikoze mu Kinyarwanda ariko bose ntazifata bavuga kubakeza abana basigaye kumva ko mpinzi nk'uko tuzabafatira bagite wabo ubu rero rwose birashobotse rero ntoragiye mwakore isanzwe n'abakiri umwe n'umwe bidafite imana yarabashije naguye kuri ba ya kofine nuko bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we n'abavandimwe baratambwira ati murantekereza ko mama wanjye agiye gupfa ariko ntashaka ko umuvugisha cyangwa se umusaza wanjye ati ndumva rwose kuko mama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira ubuzima bwe bwose bwaza tubone ubutumwa iyo
ibyo
ambwira ukuntu yashakije ibya seri ambwira ukuntu yagiye muri twaruje nuko rero abantu nabo ntabwo bajya bamutwara kuko yiteka cyane cyane kandi nawe atazi itari ubwo rero ndetse abana nibo nabajije barabwira bati i Kigali we hagati ntikundira icyo ko hari umuntu rwose bageza misiyo yawe banyubahirije misiyo yawe ya Voice of America nuko mvuze ngo ipo ekani nshatse telefoni ipo nka kontakiti none dore n'amezi atatu ashize ububoneye abavandimwe nuko n'uyu munsi nanjye ubwanjye no mu rugo nta kindi kintu mvuga ntakindi bitangaza kugira ngo byatwaye
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntabwo atageze kugeza amuje hano ku ijwi ry'Amerika ariko ndashaka kureba cyane uko yakiriwe ukomeze muravugana buri munsi uba uri hafi nka mbere iyo umubonye ubona hadahindutse kimuri we ubona hari iki kumeza kwa kwitwa umuryango byamuze
kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro agasado ukaburaga ngaho rero ukomeze kugira akazi keza n'amahoro y'Imana.
Yo estoy quedando muy cómodo.
ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amarira yabaye abiri mutandukana utaza aho agiye cyangwa utaza umujyanye byageze bite kugira ngo mutandukane hajuma utashye umwana usanga mu rugo
iri usanga yamusigiye mushiki wanjye ngera nawe ndukenda na ikenda na karindwi we twasatanye ikenda na gatandatu
kuva muri mirongo icyenda na karindwi kugeza magingo aya ubu hashize imyaka makumyabiri n'itanu ntabwo uramenya amakuru ya mukandori
ntabwo namenya amakuru ye kandi ndayakeneye
ntari izina mukarwego yari afite mukarwego benadeta yakoraga iwawe hambereka remera ikanombe n'uwari utuye umwana w'umukobwa mukarwego benadeta yari afite imyaka ingahe iri mirongo icyenda na kane ugereranyije
yari afite imyaka cumi n'umunani
urumva aracyari mutoya ni umugore w'ijigija turagerageza kumushaka niba yumva ijwi rya amerika muri kano kanya azagushaka azatumiraho kugira ngo tubahuze ariko nagira ngo nkibaze karemera wowe utakiguye muri kongo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi ko yahageze batera akakubwira yuko ari mu kazi wari umufite ubwo umuhungu wawe ntibishimeze ute
urugero kandi n'uwo mwana uyu mugabo arakuze ahora amwishyuza amwambaza afite n'umugore w'umuhungu
ubu se ni bwo bwa mbere mumushakishije muhando ku isi bwa mbere cyangwa se hari ubundi buryo bwakoresheje mbere bwo kugira ngo bumubone
nta bundi bwe bwakoresheje ngira umwishingire agataro kaburaga numva bamunshakira kandi nta handi hantu nashakishije umubare n'umwumvishije w'ukuza abantu benshi cyane baburanye
yego tuzagufasha rwose ndabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugiraneza wakurebeye wakugereje umwana wawe mu rwanda muhungukanye reka nkwibarize ntabwo inka ziratangwa ziragabwa nta uzisaba kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho ariko nagira ngo nkwibarize uyu benadita mukarwego ushaka birumvikana ugashaka kumubwira ko yakugiriye neza niyihe nyiturano umushakira niba mushakira iki muri makeya
ndamushakira kugira ngo mushimire ariko nanone imana mubonye imana nayo nayishimira birenze kandi n'uwo muhungu wanjye aramushaka cyane
rwose tuzakora uko dushoboye neza yuko mukarwego niba akiriho akumva niba kandi hari n'undi muntu waba uzi umwana w'umukobwa uyu mudamu w'ikigisho cyo mu kazi kugenda ndetse wakomokaga muri komini ya runyinya mu majyepfo y'u rwanda ubu wakomoka muri huye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda wamumenya yatubwira hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika karemera rero ndagushimye cyane kuba wanizeye kino kiganiro cyanyu agasaro kaburaga ngaho ugira urugendo rwiza
mu by'ukuri turi kubashimira no kubasabira ku mpande
amerika ikiganiro agasaro kaburaga witwa ntwari emmy yaraduhamagaye hano ku ijwi rya amerika ashakisha umuvandimwe we ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri tanzania inkuru ya andre bakari wavuye mu rwanda akajya muri tanzania akagaruka mu rwanda akomotse i burundi ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri tanzania twabanje kwinjirwa n'umuhungu we ntwari
papa batandukaniye muri tanzania papa yari yaje mu burundi basigara aho basigara muri tanzania aho bita tabora ubukene
hari aho ngaho papa wari he
yego turi kumwe
none se ubwo amakuru ya bene wabo batandukanye si we yaje kukurusha we niba umwana we
yazi nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza numva bishobora kuba ari nko muri 2025
ariko se ashobora kumvugisha akambwira inzu zo kuba batandukanye
yego yaba bijyanye ntavugane
wamuhaga se
amakunze neza nimeze namwe nawe
turakomeye ni byo dutashyira imana ngo tugire ibya amerika ubu rwanda arimo arambwira ngo arangisha abavandimwe banyu ntaburanye ntibakare abo bavandimwe bawe batandukanye tabora ya tanzania mwatandukanye mute abo bavandimwe mwatandukanye mwatandukanye mute
ibanda basize njyewe njya mu burundi
hanyuma ugasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe uribuka umwaka mutandukana nicyo cyatumye ugasiga muri tanzania ukajya mu burundi hanyuma uva mu burundi uza mu rwanda kuva muri 1975 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe ndibwira ko nka minani ashobora kuba ari umusukuru we urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya
reka nta makuru wongeye kumenya bintu gato kuko narakurikiranye sinzi ku byangendekeye
ntabwo wigeze umenya ko ugenda nabo bashobora kuba badatashye mu rwanda bakaba bajya aho ngaho mu rwanda
ntabyo namenye kabisa
abandi bavandimwe mwari mwarasize mu rwanda mbere yo kujya muri tanzania mbere yuko muhungira muri tanzania mwari mutuye hehe
kandi utuye ahantu muri komine nyabato y'ubugina ikirekeje yari perefutire ya butare muri komine nyabato ahantu h'ubugina
ubugina muhava kubera hari inzara hari imirwano hari
ibirimo by'izarimba ntabwo ibirimo by'izarimba afite kandi batata wacu bapfukana na papa kuri nyina batapfukana kuri se ntabwo bamereye neza
uhitamo gusuhuka kuri ngendera
tata umuryango wanjye neza
ufata umuryango wawe ugenda ari nyiramatabaro umuhungu wawe yambwiye amazina menshi harimo nyiramatabaro harimo minani harimo nyiracumi harimo mukarusine harimo mutungirehe hakabamo mukanyandwi akaba nayo amazina menshi bose ni abavandimwe bawe
turavugana neza kuri papa na mama
bose bariya urabazira uti ni muze duhunge twigendere duhunge abene bacu batumereye nabi
hamwe na mama icyo gihe
na mama wawe waramujyanye
ntaramujyanye ahubwo yapfiriye gupfa kenshi
komera ubwo rero komera muragiye bose mugiye ubukene muravuga muti turatura hano aho kugira ngo bazadutsinde tutagira ntacyo akarundu kabo wongeye kumenya nta muntu ukomoka aho muri tanzania ngaho kandi waba arakubwira ati abavandimwe bawe narababonye abanyarwanda benshi bavuye muri tanzania bari mu rwanda ntawigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe
nta n'umwe ntarabona
na bose umwenda wawe ntwariyende ni we wahamagaye hano tujya muri amerika tubwira ati ndarangisha mukanya kuvuganaga nawe ari twatangiye kubwira ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye burundi yavukiye tanzania yavukiye rwanda yavukiye
aho yavukiye burundi
kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri tanzania ntabwo ntugeze uhungukire uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume ba nyirasenge aho bari atumiye kubamera
kandi uri mu rwanda rindi
u rwanda se ntiwasohokamo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari
ubushobozi bufite aho kujya gutambagira mu rwanda hose
bitaba ari by'ubushobozi ariko gushaka uragufite
gushaka ko nawe bitaba ubushobozi niba adafite
nibyo wa musaza we kubaho utari ucika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe kandi wabo bafite kubera ko nta makuru yabo uzi urengendo na hano ku gihugu cya Amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango icyo dufata cy'umuryango kandi wabo ugize umuryango wumva umeze ute ni iyihe mpanuro
narabanje kwereka ntabwo merewe neza nk'icyo amenya nko gukurikira nanjye ndagukurikirana maze yakurikirana yarakubaza nyine kuko nifuza kuba namenya nanjye mbona ko muri abo bose ntiyabuze n'umwe yaba akiriho ari n'uwo mwana wanjye yenda yaranashatse yaranabyaye simbizi yenda yaba akiriho
Mzee Bakarinda ushimiye cyane kubafasha kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro kabura gawe urakoze cyane
ukuntu ugomba urakoze
wasubiza uwo muhungu wawe nkamusezeraho ntarimero urakoze rero mukaze kuvugana na papa wawe yampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara gushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashyize turavuganye ngaho rero ukomeze uzajya ukomeza wumva ijwi rya Amerika
yego mukomeye namwe turakomeza
agasaro kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Nibakare hari abari bakinduka bamwumvise avuga ku ijwi rya Amerika baramumenya amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe w'umaze imyaka 40 utabona yakirwe nimwumve Amoni Ntirihe atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Migina umudugudu wa Bugina
Thank you.
kuwa uwe akarareke ye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu we witwa Ntwari Emre yibutse abumva ikigo cya Amerika Ntwari Emre niwe waje mbere arashaka arambwira ati mfasha gushaka bene bacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kubungunga kumvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza ko ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka niyo mpamvu mwashoboye kumugeraho kubera yuko bagira ngo umuntu amubwire ape amakuru ahagije atuma umuza mumenya kuba uwo yarabashakishije akaba babonye umunsi aho umuryango nabyo twiteguye kumwakira kuri mwebwe bizagenda gute bifuza yuko yakwibuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye kandi ntaza kongera akahabona akahakomeza kuvunuka wabo kwa mu mazi yabo inka zabo urumva bizagenda gute
Chava Rossi.
Hey. Oh. impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese hariho icyo ashinzwe nyuma yaho ni ukuza kuba hari inyuma za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwitegereje mwitambere mvugane muvugane aho muzahurira ibyo nibyo muri bukore nagira mbabwire ko umurimo wanjye hano niho urangirira uzakomeza mu gushakira abandi bavandimwe Andrea Bakare ari kubikiza igikomere ndagisohoje nagira ngo tubaze Bakare umuhungu wawe Ntwari ari hafi aho niwe waje hano ikiganiro bwa mbere avuga ati ni gushakira abavandimwe niba Ntwari ahari nagira ngo mubaze Gatoya wamuta
ego
alo Ntwari rero aho aho
ndabona
ndabona cyane abanda ndabona cyane wabikuye cyane nagabose wabivise ko papa wawe abone umuryango ahunga ko mu Rwanda ushakira papa wawe umuryango kandi usigandende
ndandende ndi kubona amagambo yavuze ariko ndashima Imana kuba mbabonye
ngaho rero ukomeze ushimire Imana ni cyo cyangombwa hanyuma witeguye kugira n'uwo musaza kugira ngo muzabonane nabiri muri wanyu
ndashimira Imana cyane nkashimira Radiyo y'Amerika nawe Venuste
kwani kongere mwigishe nagira ngo ngushimire ndetse ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no kwihangana muri iyi myaka yose ariko kujya ngo bitegamizi bategura uko umugabo ateze niko ategurirwa ntabwo rero yasezerewe gusa urabona ko agasaro kabura gakaguhuje n'umuryango kugira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi waricyo ushaka ko kongeraho mbere y'uko usezeranaho na NGA
ariko rero ndakubaza
ndakubaza abo mu mahanga bo nibyo nakubwiraga ngo kubakira abanyarwanda iyi ntambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tujya duhagarara ngo dushaka abantu babuze babonanye n'abantu ntabwo ari igikorwa kimwe kimwe kikikije bimwe n'igikorwa gihoraho hanyuma imana yamana n'abantu tukaboneka tugakomeza tugashakisha n'ubu rero nawe basigaye muri Tanzania nakwizeza ko niba hari ikiriho tuzabibona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho azaboneka ubwo tukazabona ngo witabye Imana kuko hari n'abitabye Imana tukivuga ko witabye Imana tugakomeza umuryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri Tanzania n'ababa ari i Burundi abatwumva mu bitandukanya waba yibuka umuvandimwe we witwa Andrea Bakare Amerika akasubiye kuko hari icyo bapfana nkiriye ngaho rero wowe hari icyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezere ko hanyuma kiri abandi mu kiganiro gasohoka mu Rwanda
icya mbere gusaba ni uko rero tubonana uzwa kuri telefoni ukagenda kuri telefoni ngombwa gusanga neza izajya bafatira nabi izajya
bafatira nabi ibyo nabi ibyo
kandi rafa ya ni cyangwa ikintu cyo kugira ngo ukore ikintu
Nahutaha, that's the best.